ile kitu sijafurahia ni polisi kufukuza watu ambao wanaandamana, kwa sababu katiba yetu inatoa nafasi, you can demonstrate so long as you're peaceable and not armed. Ni muhimu kusikia sauti ya wananchi. Hiyo jambo lazima tuikondemn, because democratic space ambayo tumepigania Kenya hii, kuna watu walikufa kwa hiyo democratic space. Na jana nilisikia rais akisema watu wakubaliwe wafanye maandamano yao. So sijui ni nani hawa ambao wanaona wana maarifa kumliko wanatuletea vita na vijana wetu. Watu wakitaka ku picket, let them picket. It is their right, because that is public participation, sio hiyo? So hata leo nikatuma kanzo wapatie maji. Serious. Na ambulance inatembea hapo, mtu akiumia inaobeba. Wewe unaweza kuwa unataka mswada, mwingine haitaki. Na Nairobi ndio capital ya demokrasia katika Kenya hii, katika East Africa. Watoto wadogo wa miaka 17, 18 anamleta mafarasi, mnawapiga maji, na mngewaacha tu wangeenda bunge, watoe petition yao na warudi nyumbani. Wamefanya kitu mzuri. Wananchi wakisema wamefinywa mahali, sikiza. Tusikize tuone what we can do. Sawa sawa. Si mimi mliniambia nisiongeze bei ya vitu sana ya Nairobi County. Tulileta ile finance bill yetu ya kwanza, hata bei zingine tukapunguza ya matatu, tukapunguza vitu zingine. Na saizi tunai monitor for this year next year. Hamtasikia kitu kingine mpaka tuone uchumi umepanda panda, alafu tu turudi tuongee na nyinyi.